Chintu, ganambine chintu, katwera geko mubantu, kwebuzana chintu. I love, 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 love the way you do. I love, love, love the way you love me. I love, 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 love the way you do. The way you do, the way you do.
I love, 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 love the way you do. I love, love, love the way you love me. I love, 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 love the way you do. The way you do, the way you do.